in a one music thing. I got a ring. I can wait to take a push in a push. Now when they can repeat it. What's for music? It goes all boom. All of us in a moon. All right, baby, I'll go. Zinamu. All of us in Yimbamu. Yimbamu. All right, baby, I'll go like. Kuna kwanyumye, kepweta kakulanga, kepweta somye. Tuzinyi sama, nyati ya koze. Ono mosaja yesu, ya dikoze. Uli mtu kumukute, wela rajoni ziwe uka. Abu kilo yomila ko waka. Ata zina kwani, mbusa kwani. Yeah, kuna mwazi. Olo mzinamu, zinamu. Kilila kupata wansi Ono yesu kuhisto mwita na mojasa Tulwa nilenda lava lava pakuwa na vyasi Yoso wanya kusitu kukuzi nila motonzi Mati zina vodi Tosula webe tenyo tosina pewe tosanyoka Weto nyumerua Atajipi Olumu zinamu Zinamu Olusi nyimbamu 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 Olwebe vyo kota Zinamu Zinamu Olusin yimbamu, yimbamu, yimbamu. Olwebe vyo kola zinamu, zinamu. Olusin yimbamu, yimbamu, yimbamu. Olwebe vyo kola zinamu, zinamu. Olusin yimbamu, yimbamu, yimbamu. Olwebe vyo kola. I think.